usinipite, nakuita Baba, usinipite, nakuita Baba, usinipite, nakuita Baba, usinipite. Danieli tunduni mwa simba alikuita Baba haukumuacha. Namuona Danieli tunduni mwa simba alikuita Baba haukumuacha. Nakuita Baba, Bartimayo yule kipofu alikuita Baba haukumuacha. Namuona Bartimayo yule kipofu alikuita Baba haukumuacha. Namuona Naana aliyeitwa tasa alikuita Baba haukumuacha. Namuona Naana aliyeitwa tasa alikuita Baba haukumuacha. Nakuita Baba,
nakuita Baba, nakuita Baba, usinipite.
Aliyeitwa tasa alikuita Baba haukumuacha. Namuona Naana aliyeitwa tasa alikuita Baba haukumuacha.